DutchMsafi.com.
Kwaishima
alikuja kwangu kuandalia, wala sikujali nikampokea, kisa ya upendo nilompatia. Leo kiko wapi kanikimbia? Alikuja kwangu kuandalia, moyo nikampatia, kisa ya upendo nilompatia. Leo kiko wapi kanikimbia? Na licha kumjali kumthamini mimi, yote kapotezea jamani, kwa nini? Nalicha kumjali kumthamini mimi, yote kapotezea mwenzenu siamini. Sikuamini ile siku walivyoniacha, nilibaki mpweke moyo ukitapatapa. Sikuamini ile siku walivyoniacha, nilibaki mpweke moyo ukitapatapa. Mimi nakaga kumwazia, moyo wangu titi unadunda pia, pesha inapanda inashuka pia. Mimi nakaga kumwazia, moyo wangu titi unadunda pia, pesha inapanda inashuka pia. Hakunipenda kweli alikuwa na chuna, kumbe tapeli alikuwa na chuna tu. Hakunipenda kweli alikuwa na chuna, kumbe tapeli alikuwa na chuna tu.
Nikupe asante, umeniweza kila upande, nilifanya vyote usiniache. Sikukuswaga kama ling'ombe, moyo wangu nyoke mdonde. Ukimjua basi mtaje, kama shida kumpenda okay. Kama dirika suikoje, haya mapenzi penzi sina chenchi chenchi. Leo kwako yamekwisha, kwenye mapenzi penzi nisha understand, napigani ya maisha. Haya mapenzi penzi leo sina chenchi, ona kwako yamekwisha, kwenye mapenzi penzi tusha understand, napigani ya maisha.
Kupa mina kaga kumuazia, moyo wangu titi unadunda pia, nisha inapanda inashuka pia. Kupa mina kaga kumuazia, moyo wangu titi unadunda pia, nisha inapanda inashuka pia. Hakunipenda kweli alikuwa na chuna, kumbe tapeli alikuwa na chuna tu. Hakunipenda kweli alikuwa na chuna, kumbe tapeli alikuwa na chuna.
Haya mapenzi penzi sina chenchi chenchi, leo kwako yamekwisha, kwenye mapenzi penzi nisha understand, napigani ya maisha. Haya mapenzi penzi leo sina chenchi, ona kwako yamekwisha, kwenye mapenzi penzi tusha understand, napigani ya maisha.
Kwa heshima mitoto ya lodi, mitoto ya togo wanangu, oya mitoto ya uporela ubungo ndani jama wanangu. Laza uge anilichi yaba Jini piga tone, we like that top in town.
Jay kumbati jay Apirika 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 Aqua respect to big boss and Fremwenga. Kwa respect to manager Pacheco, kwa respect to manager Roman Kani za big boss. Wanangwa Dar es Salaam mjini, Moro town, Moro finger, Moro area, Moro finest. Kwa heshima na mchafu kampuni, makasia kampuni, Mino City.